Kuseli obulamu etegeza nti abantu bonna abateberezebwa okubeera nga bakwataganako n'abalwadde be Ebola bali mu kalantiini okukakasa nti tebalina bulwadde. Dr. Daniel Kyabayinze yavunaanyizibwa okusomesa abantu ku byobulamu agambye nti abantu abasinga be baateeka mu kalantiini bagenda batereera era n'abamu basiibuddwa oluvannyuma lw'okuwonya ddala obulungi.
Abantu bonna bonna ababeera bakonta abeerinaanyaako oba abajjanjaba balwadde b'Ebola 11 twakafuna mu Uganda bonna bali mu kalantiini era twabateeka ne ku no fly list. Lisiti eyo bagiteeka mu bitongole byonna ebikkiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma, naye ate ffe bali mu isolation tubalondola. Eky'omukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu kalantiini batandise okuvaayo abaasooka okujjanjaba omulwadde yasooka n'owookubiri. Kituwa essuubi lingi abantu bajja mangu mu bujjanjabi tubawonye. Ekyokusatu nti abantu bonna bonna betusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola tuba tubalina kitegeeza obulwadde bwa tebutambudde mu kumunity. Tusaba batuusako abantu amawulire bwe batuuseko amawulire amatuufu, siga kusasamaza nti amasomero bagagaddewo okumanya lockdown ebyawolokoso babizeeko babulire bantu kwekuuma.
Mawulire mugajjo wano batuge tuwa amawulire amatuufu kakati gye nkuwa ge matuufu. Dr. Kyabayinze era agambye nti abalwadde abasinga nti engeri gye babujje wabweru w'eggwanga kibadde kizibu Ebola okusaasaanya ennyo mu ggwanga muno era agamba nti abantu ongere okubanga twekuuma okulabika nga ate tuketinga in contact n'abalwadde.
Ekirwadde kya Ebola asobola okuba ne bakontakt abava wakati w'ensa we 2-7 omuntu oyo kiki ekyatuyambyeko kyokka nti abantu bonna abasinga abafunye Ebola mu Uganda oba bamuleese baavudde bweru wa Uganda, so contacts ezo ziri wansiko. Ffe twakawandika contacts ziri mu 5 naye twatandisaako bajja ku lisiti kubanga abantu be baali contacts zaabo bagenze bakendeera n'okuwona n'ennaku tutandisa okuggwayo
kale.